Bump to wire music.
Nipa bure, so fine. Ajina tamani kujua kakufunza nani woman. Mwanafunzi shule, mitiani. Maradhi nimeugua, zile njonjo zako na utani. Aja wasemu meniruga, sijali wana yubwaga. Baby you're my woman. Kamu gali na mboga, yako tami menoga. Moyo nifuta, mimi na wewe kuachana. Let me be your superman, let me be your superman. Nakija vita, niko tayari pambana. Let me be your superman, let me be your superman.
Superman, let me be your Superman, oh.